Satan, Onye nyere Jesus, o wee bịa n'ụwa were ndụ ya chụọ.